zenhousezambia.com. Zokondo chita zeli, what your daughter mavelo anyoko weo. Bayena nkani za upu wa mweo. Aliena malango, aliena malango.
Inyimbo ni ya ukuba.